ku musozi wa Nyarushishi Kibeho ni mu karere ka Nyaruguru murenge wa Kibeho. Hamamaye ku isi yose biturutse ku bitangaza by'umubyeyi Bikira Maria wahabonekeye abakobwa batatu bigaga mu kigo cy'amashuri cya Groupe Scolaire Mère du Verbe kuri ubu nacyo kikiri kuri uyu musozi. Anatari Mukamazima kaho umwe mu bakobwa batatu babonekewe wasuwe na Royal TV yadutangarije byinshi ahereye ku buryo babonekewemo.
Oya, tubonekeye turi batatu gusa jyewe nitwa Natari, yabanje kubonekera witwa Rufonsine mu Mureke, n'undi witwa Marie Claire Mukangango. Rufonsine mu Mureke ubu ngubu aba mu Butaliyani n'umubikira, aba muri couvent y'ababikira. Marie Claire yari yarashyingiwe ab'i Kigali ariko muri Jenoside baramwica hamwe n'umugabo we, ubu nyine ntakiriho. Aha ngaha hafi y'aho duhagaze hari chapelle ntoya yitwa chapelle y'amabonekerwa. Bikira Maria yari yagiye hatubonekera ari inzu turaramo yari dorotwaha. Ubu ngubu aho hantu yatubonekeraga hari sakramentu, ikaba chapelle ntoya y'amabonekerwa.
Nubwo ari amakuru yavuzwe kenshi akanemezwa n'inzobere zibishinzwe, ntawabura kwibaza uko uwo mubyeyi Bikira Maria asa n'ibindi byinshi umuntu yakwibaza, cyane ko turi kumwe n'uwamwiboneye n'amaso. Mu buhamya bw'uyu Anatari yemeza ko uyu mubyeyi ngo adasanzwe.
Uko ateye rero atandukanye natwe, akaba rero ari mwiza cyane ku buryo ntawe turabona usa nawe ku isi. Afite mbese ni muremure, ubundi aba yambaye igishura cy'ubururu gitwikiriye umutwe kikagera ku birenge n'ikanzu y'umweru igera ku birenge. Ubona umubiri we atari umuzungu, atari umwirabura, atari umuhinde cyangwa se umwarabu, mbese ubona afite ubwiza butambutse bwacu. Mbese ni mwiza cyane.
Anatari Mukamazima kaho ubusanzwe bitoroshye kumugeraho avuga ko Bikira Maria nyina wa Jambo yatangiye kubabonekera kuva tariki 28 z'ukwa 11 1981 kugeza 28 z'ukwezi kwa 11 1989, imyaka 8 yose babonekerwa mu buryo bugaragarira n'abandi. Ibi byahuruje amahanga ku buryo na magingwa ya uyu musozi ugisurwa n'abasaga ibihumbi byinshi ku mwaka, aba ngo babaje mu bihe bitandukanye mu rugendo nyobokamana. Abo baturage uretse inema n'ibisubizo bakura aha kwa nyina wa Jambo, ibihumbi n'ibihumbi bihaza bihakura igitaka n'amazi y'umugisha ari mu birometero bike kundi bayaka gasozi bakajya gusangiza abataragira amahirwe yo kuhagera. Nubwo twahageze nta masengesho ahuza benshi yabaye, abaturiye uyu musozi Kibeho bemeza ko ari umugisha udasanzwe kuko ngo babasha kuhanyura kenshi batakambira uyu mubyeyi kandi ngo bagasubizwe.
Kagiye nari nabuze amafaranga yo kuriha mituweli kuko mbese yari anayifite amikoro make mu buzima, noneho nje mubwira icyifuzo cyanjye mvoma amazi hariya ku isoko nyine y'umubyeyi, kuko ngiye mpeje umwana wanjye mbona arorohewe. Niyo mpamvu nanjye igihe cyose ngomba kuza nje gushima umubyeyi Bikira Maria kubyo yamfashije muri ubwo burwayi bw'abana banjye.
Umwana yarakize nta utagiye kwa muganga?
Icyo gihe nta mafaranga narifite gutanga mituweli nyine.
Gusubiza abaza kwambaza Bikira Maria ni ikimenyetso kigaragaza ko akigenderera uyu musozi. Ibi binashimangirwa na Natari wemeza ko n'ubu uyu mubyeyi akimugenderera ngo araza akamusura cyane cyane mu ijoro kuko ariho yibera. Icyakora ngo ntamubonekera nk'uko byagendaga kera.
Abantu bashobora kuba bati yababonekeye rimwe birangirira aho ngaho, n'ubundi wewe aracyakubonekera ku giti cyawe?
Ubwo yatubonekeraga kugeza 89 yatubwiye ko atazagaruka ku ngaragaro, kuko uretse ahangana beretse twararaga ahandi naho imbere hari ishusho ya Bikira Maria imbere y'iyi nzu, ubu ngubu bahashyize iyi shusho ya Bikira Maria. Ubwo yazaga rero aduhaye randevu isaha, ukwezi n'itariki ku buryo habaga ari ku manywa, kenshi ari saa 8. Ubwo akaza rero abantu barabimenye kuko habaga harimo igihe azazira hari mu gihe kinini, abantu bakabimenya. Ndetse byaje kugera no kure no mu mahanga baraza, bihugu bidukikije n'iby'Iburayi no muri Amerika hose mbese baraza muri icyo gihe cyose yatubonekeraga ubwo aza rero kutubwira ko atazagaruka ku mugaragaro n'icyenda ariko ko ataza mbese atagiye ahubwo turi kumwe n'ubu ngubu n'abaza gusenga akomeza kugaragaza ibimenyetso bikomeye by'uko ahari iyo abishatse rero yagaruka akatwiyera akanyiyereka ariko ndi cyenyine nijoro kenshi ndyamye nta wundi ubibona nta wundi ubizi kuko ku mugaragaro ho yatubwiye ko atazagaruka ariko ntawe yagiye arahari nuko tutamubonesha amaso nko muri icyo gihe nyine yatwiyereka
anatari Mukamazimpaka avuga ko inshuro zose Bikira Mariya yababonekeye ngo yabashyikirizaga ubutumwa busaba abantu guhinduka bakimakaza urukundo ariko kuri ibyo ntacyo byahinduye kugera no kuri jenoside yakorewe abatutsi anatari yemeza ko habayeho uburangare
byose twahuye nabyo mu 1994 mu gihe cya jenoside urumva byose yabivuze mbere atugaragariza ko nubwo tugaragara nk'abantu b'intungane nk'abantu bameze neza ariko tudafite urukundo ubwo niyo mpamvu rero bira byose twahuye nabyo ntabwo abantu babyibutse abenshi bari bazirikanye ubutumwa bwa Bikira Mariya bibutse ko Bikira Mariya yatubwiraga ati nta rukundo mwifitemo ati kuki mwicana kandi icyo gihe nawe na kabiri ku buryo bw'amaso y'inyuma y'aba ku bantu wabonaga hari amahoro
iki cyasha cyo kuba abanyarwanda batarumvise ubutumwa bw'umubyeyi Bikira Mariya ngo nta kindi cyagikuraho uretse gusenga cyane no kwimakaza urukundo yaba mu Rwanda no ku isi yose
kureka ikibi tukashyira imbere icyiza tukareka urwango tugashyira imbere urukundo akadusaba kureka gusenga n'uburyarya tugasenga mu kuri tubikuye ku mutima twiyoreje kandi twikishije bugufi mbese yadusabaga guhana amahoro ibyo ngibyo rero tubikurikishe twahorana amahoro asesuye
mu mahirwe abonwa n'abake twagize kuganiriza anatari twamubajije ibyo kuba baratewe ibyuma bakanyeganyezwa ubwo babonekerwaga ntibabyumve nabyo aduhamiriza ko byabaye bitewe n'ibihe abo barimo ngo ntibabyumve
muri ibyo bigeragezo rero kubera iyo sensibilite y'umubiri habaga nyine kutugerageza cyane ngo barebe koko niba ari byo
tariki ya 15 Kanama nimwe mu matariki akomeye Kiliziya Gatolika yizizaho umunsi wa Bikira Mariya nyina wa Jambo ari byo asomusiyo by'umwihariko mu Rwanda haba hari ibirori by'akataraboneka ikibeho kuri uyu musozi wa Nyarushiji aho abantu basaga 40,000 biba byaturutse impande z'isi biza kuhambariza Bikira Mariya mu gihe imibare igaragaza ko muri rusange buri mwaka abantu basaga 500,000 baturuka imihanda yose ku isi aribo bagera kuri uyu musozi uri mu murenge wa Kibeho ku butaka butagatifu ikibeho ni mu karere ka Nyaruguru ahazwi nk'ahantu abakristo benshi bitabaza cyane cyane mu ngendo zirebana n'ukwemera na ahantu hafite amateka akomeye cyane 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 mu idini gatolika kubera abantu bivugwa ko babonekeye kuri ubu butaka abahaturiye rero bavuga ko ari ikintu bishimira cyane ku buryo banemeza ko ari ibintu by'agaciro kuba abantu baturuka impande zitandukanye ba muri Afrika ndetse n'isi muri rusange bakaza hano kuri ubu butaka tagatifu mu ngendo zijyanye n'ukwemera Vincent Niyibizi Royal TV turi ku butaka butagatifu bw'ikibeho.